hamdallahi lafiya bugu ya borare karche mali kalabankura yottare bako jikoroni asei na diandeji goddi le capitangal ronje lugge de societe ngaji mbasi dow lawi di o kabaron wada kutteji dow himbe be kuliti wide edum bonna gudron ngaji di
kilometre ngaji jeydo amen do oron jia cholaka stay eden bawno famminode jamare ne bamira dun sobe suka beka be dogan yaltude le cuudi to lugge de uddaka be dara hen jogalal midon kulit dun sannen sabi oron jia ko patti don ko fu so be golla be immoto be jahan nokkure wonde fare mabbe heddare e nokkudo be gondo be be kani timminde gollal mabbe ngal tafa
gollerde nodirtande societe malienne de patrimoine de l'eau potable so mazep sa ana waso lugge do live forba do wattade tio robine ngaji e wi directeur commune do di kulleji kumpitingol ana wadeta fam farde di golleji fuddude mamadou seyba koulbali sefege wide mo intingol di lawi ana taada wattu yoga sabe tida laaji yogaaji
fur e amuji
gollertani non be udditirta laawi di so be ngadi laawi yogaaji ana waawi laataade buggi yogaaji udditiidi di be jeggiti so be jehi ngotinaade so be ngarti tawan yogaabe jeggiti uddude wonto yogaaji woni so e puddi faande dum ngotini fu e be kaani yewtude de yawnaade wonde hande faa be mbaawa yewude yalla wondo tiidalla
woni
directeur des services routiers de mudum holiti wiide societe fu gollawdo laawi di ana haani tafon martina be kumpa ka fu etawede e wi adama taraware sini ben gadi di golleje tileke wajibi kana societe o moyintina lawongol
ledem
edem orange mali sotelma kanye smtd fu nokkuje goto njogi ana hakkila so wondo nokkure faaboyi tay hebal yamiro direction national darani be laawi be mbayriti lawol sariangul ana laabi hen sa abonni lawol ana wajimbina e maada moyintinaangul na a yobbi ko ngul moyintinire ngol lawol saliye ana wodi ida 2006
directeur des services routiers holitiwide ana hani sariya bame faamo tabaki dun fu jukke